Sidjo Tamani, toutes les voix du Mali. Sidjo Tamani.
Ɗo yo Sidjo Tamani, ket e kabaruji amen e fulfulde.
Tamani, Tamani, Sidjo Tamani.
Aljumare capantati lewru octobre hitande 2015. Simeren tabam gerno de la presse Bamako sakirabe ande tan wiide sappo e jetti yambere jabbiri masilmaaji chapande nay e joyi sakirabe on kumbiti ton wiide walde kumaninde ankay sariyaaji kanyun e labbinde golleji ngaddi dum woni bonandaaji ngaddi leedi meden di walde de fuddi golle den be kolliti yimbeele sappo e joyon kanbe tawede e lee walde de njedobe halaji be kenyan sagrabe bale kumaniide hakkeji bibbe adama kanyun e yoga e pelle murtude de kolliti metti mabbe dow fewde e walde de nannobe korejo walde de jaati noti kebe kanko o holliti wiide ana haani ko be jottina hakkillaji mabbe sabi walde de hom fu himmeji mudun waran huncenede hore ley golleji walde de sagrabe kumbiti ton tan wiide hon tiidallaji kewdi ana tongi e ley golleji osa fa hande e ley leedi meden di den walde de holliti wiide iwde e lewru outundu fa yottoyade e lewru septembre ndu tiidallaji kewdi ana palibe ley golleji mabbe di le region ngaji yogaji dum woni region moti o tumbutu kanyun e gawo sagrabe ande wiide yubbo inde kasara ngaddo to haramaini to o beddi kebe kolliti wiide malinkobe ko buri temede taton e jetton woni keddibe li kasara o taton barmi yimbele chapande jeego yon e nayi majji njitaaka den no horebe waldende kolliti wiide be ngarti do mali do fa be landina dereji mabbe sabe dereji mabbe di yabbike sagrabe di woni kabaruji mawdi di me ngarta fa men jottina on hande di bismillah modon e hedaade jottino on kabarudi yo barke sisi sakirabe mi hollitino on wiide walde humaninde sariyaaji kanyun e labbinde bonandaaji ngaddi leedi meden di walde de fuddi golle den no jonte didi ciagal ko yimbeele sappo e joyon kanbe tawede e lee walde de ko heeja ko den no kenyen be jiidi e jedobe halaji be fa be faccintanabe ko woni lat ko hani lataade golleji mabbe ko nayi e lee bangal labbinde gonga do bonandaaji ngaddi leedi meden di hono dum worri Umar Waygalu
de do walde de waran daranade nyootaade hono ko lawtino hakkunde ɓiɓɓe leydi meɗen ndi fa hoolare warta ley nokku o le majjum duɓe kolliti wiide wajibu tan sina yimɓere jeɗoɓe kabaruji ɓe mballaɓe ley ɗiɗo golleji sabi de ɗi jaafa ɓe kolliti wiide ɓe garan yaade ley saha leydi meɗen ndi ɗum won réseau ngaji tati gonɗi ton ɗi kañe ley laamu motti o ɓe ƴeewa yimɓele gomɓe toon ɓe ɓe bonandayi ɗin gaɗi fewde e mu'en ɓe kettinto ɓen du kanko hoorejo walde nde Ousmane Oumar Sidy Bé o holliti wiide golleji ɗi jaafa fewi wajibu tan sina jam e deƴere warta ley nokku o noon ɓe keɓata gollirde golleji mabɓe ɗi no ñeeñiri fa hande kanko Ousmane Oumar Sidy Bé o ko holliti wiide ley hen hono ko kalde le kawral ngal sinnina hakkunde gueɗe ɗiɗɗe koɗe kolliti wiide ɗeɗali basiɗi ley saha leydi meɗen ndi ko wakkati joni ɗum wawi yafinde golleji mabɓe ɗi le majjum ko yiide yimɓere jeɗoɓe kabaruji ɓe ko holliti wiide walde nde yonde wona nokku ɗo sariyaji gatte naɗoɓe golliditte yimɓele saratoɓɓe ka fande o holliti wiide yoga e golleji mabɓe ɗi fu garan yowade ɗum wonno bonandaji gaɗaɗi fewde eroɓɓe wakkande tiɗallaji ɗi gonno ley saha leydi meɗen ndi
ndeɗo sakiraɓe baale kumaniɗe hakkeji ɓiɓɓe adama kañum e yoga e pelle murtude ɗe kay fu hollitino metti muɗum en fewde e walde nde ndenno ka kanko Ousmane Oumar o ko hoorejo walde nde o hollitiɓe wiide hom fu e mabɓe ana hani ko hom fu e mabɓe jottina hakkillaji muɗum en saabi himmeji mabɓe ɓe fu waran huncenede hoore ley golleji walde nde ɓe anda dun wiide hom fu e mabɓe dun waran heeƴe ley walde nde ndenno kanko hoorejo walde nde Ousmane Oumar keɗe ko haali e ley faccitago Mamadou Samaseku
min gaɗi ko hani waɗede ko fof yalla yimɓele ɓe fof heƴaɓe mun ana tawe ley baale ɗe baale haalanene en dun heƴaɓe mun ana ley hen ɗum haɗata yimɓele nonmaɓe tan golleji goɗɗi dun garan wadde ley hen ɗe yimɓele ɓe fof wawi wattede ley hen fa yoto baale kummaniɓe hakkeji ɓiɓɓe adama en miɗo jootaɓe sanne yimɓele nomaɓe dun ɗe goleyɗi puɗɗi fof ɓe latta ko hono heƴaɓe gadduɓe ɓe ɓe latto heƴaɓe leydi ndi fof ɗum wawa ƴaɓɓade ɗo ye ɗum hunde ko min kaja yimɓe fof tawe ley hen fa yotto to golleji amen timmoyta
sakiraɓe kollite men ko woni mijangoji moɗon dow hello amen noddi tri tongo face Facebook Sidjo Tamani ngo
Tamani
sakiraɓe e birfiti ton dow yuɓɓa inde kasara nga hono ankay jonka jagadinkoɓe mbaraɓe ley basiji kuɓɓuɗi hecci keñen hakkunde kamɓe jadinkoɓe e armé Mali ley hakkunde leydi meɗen ndi ndenno ɓe kolli kabaruji ɗi kolliti wiide jaɗinkoɓe joon goni keddiɓe ley kasara o ko heewi e mabɓe dun mbarmi armé Mali bonni kakiji mabɓe kurɗi ɓanti motoji mabɓe dun ka andi tan fa hande luhagol ngol ana heddi e waɗede ley laamu bankasi o kañum e laamu koro o sakiraabe fa hande andon wiide tiidallaaji ana tongi e ley golleji osha di le leydi meden di den no walde de holliti wiide hakkunde lewru octobre outundu yaade lewru septembre ndu be lintike ko yaata e tiidallaaji jeenay ngoni palotodi be le golleji mabbe di le region ngaji yogaji dum woni region motti o tumbutu kanyun e gaaw den no kede Umar Waygalo fa bedor den fam
yogay tiidallaaji di fu yowi ko no bonandaaji di ngori le sa ha leedi meden di o sa holliti wir sa ewi le temdre tiidallaaji di fu chapande jitti di fu an yowi hono bonandaaji ngatteedi fewde e jamaare de kanya e jawlele mun en fa hande ko kolliti wid le hen sa ewi le lamu tumbu to an yahata hono tiidallaaji nyamde fa haare idum beedo ton fu fota sa ewi le lamu commune mo no dirta salam o be kolliti wid sa ewi tiidallaaji di njahatan idi njaha yeso fa hande di njarta caggal fele hitande hikkande be biidum yaaru yeso ton sa ewi le duubi jabbino di fu fota hitande hikkande tiidude dum won le sa ha leedi meden di wakkati joni be kolliti wid sa ewi tiidallaaji di cowi ko yaata ko tati burde duubi jabbino di ko buri fu beedude tiidallaaji mabbe di wakkati joni dum tongi wiide honno don di woji di ngalaado kodata le sa ha leedi meden di faabe jaayal hono be kokkirta ton jama o nyamduuji le majjun be kulliti wajib tan sina dum di woji di kodata do mo dintine le sa haleedi me di non watta so be golla golleji mabbe di no feewiri be bi sa jeyi fa hande to kidal to idum wonde tanude koyde sanne sabi de don di woji di kodata do dum uddama ila janvier 2015 fa hande do uttaka wajib tan be kulliti tondu sina dum uttebe jaayal hono be pabito jamaare wonde tonde
sakiraabe on kumpiti ton wiide hono yimbeele cottunoobe ley sahal leydi meden di hewbe mabbe fu fuddi wartirde li laamu tumbutu o gundam kanyun e tonka sabi de be kolliti wiide rafi ndenaagu goddudo ley sahal ngal hande sabi bini be ciotta be iwato be gonnodo den no kedde kanko Alassane Abba o député kiddo to gundam to ko haali e do faccitango Umar Waygalo
la crise elle est vraiment
Allah jara wodi le lamu gundam o sanne sa ewi le nokkuji noddirtedi sagibin razelma tilemsi tin aisa binta gungu fayotyo isaber yimbele be fu njoppi ngenyaaji mu en sabi hollitinde wiide tan jam e deedere wala le nokko o be njaari lakko horo tonka wobbe du ana le ngallure tumbutunde wala fu boneji ko be njey ton tiidallaaji do tan way hattude gonga jaati wakkati fu lamu ana walla be ton jaati kaasu lamu walli be sa ewi lamu ko be gombe tombe kanye manta ton ko be ballira ko fu so dem banti fe hunde ngattaaki taggal muudo wakkati joono dabareejal kandidaate de do hen
sakiraabe on kompiti ton wiide yubbo inde kasara ngaddo to haramaani to o kasara o beedike den be kolliti wiide malinkobe ko yaata e temere taton e jetton ngoni keddibe e ley kasara o yimbe taton ngoni barmube yimbe chapande jeegoyon e nayon majji njitaaka den no fedde kumaninde dartude yimbele majjube be fedde de holliti wiide be ngarti le mali do sabi de talki mabbe di jabbike be ngartube faabe heedintina talki mabbe den no kedde ko horejo waldende kanko Amadou Maiga o haali do hen le faccitango Mamadou Samasiku.
Le dernier bilan à la
date chakta o yumo alalbari noga jetti lewru octobre hitande 2015 temede taton en jeton maybe chapande jeegom en nayo majjube e taton barmube yimbe majjube yo jatte dental hijoybe hikka tewtugol gol darnaka don e don min ngarti sabi dereji amen visa na hani heedintinere e le lewru harandu salla minen cioddon no yawiri min jokkita golleji amen tajoron kay min ngana jeeba to ba golleji di jila amen yo majjube fu yitoya min kebbi kabaru kollitowo yoga e tadde yimbe mali yiyete e
que nous allons travailler à la reprise.
L'Union européenne et le gouvernement Royaume-Uni et les du Suède ne sont pas battus studio Tamani.
Sakiraabe yewen ko woni e le region ngaji meden di denno en puddiram buram be kolliti wiide ko buri million ngaji jetti watta e kaaki njewtirdi su hokka sukaabe jokolbe gonbe tumbe sabi sakiraabe dum weli be sanne be kolliti wiide sabi ilande basiji di wannonde jaadinkobe garno e ley sahal leedi meden di be bonni kala kaaki njewtirteedi gonnodi ley sahal leedi meden di denno neddo goto e njadobe halaji leedi Almagne kanyun wadi o do balliku sakiraabe njaran fa to segutu be kolliti wiide golleji lewru hinne e yurmene ndu timmi to segutu e le majjun be dokkitiri carton ngaji chabundeji ndiyam mele kanyun e motoji fa yottoyaade gawri e maro dun be hokki yimbeele burbe fu hasindinde den fondation sec manchour haydara kanyun wadi ngal do dokkal sakiraabe en jaran faato ansongo tobe kolliti yilaru fawindu e dow jam e deejere noddirtendu azalay yottike to mabbe to bete hande den no yimbele tonbe selminiri yilotobe no fewiri sabe be kolliti wiide kambe e be belti e le majjun fa sanne sagiraɓe en timminiri en Fatou Banambato ɓe kolliti kawrital mabɓe faa ɓe keeƴo eto heeƴo jawdi mabɓe hitande 2016 fuɗɗi toon beete hannde. Nden noon ɓe kolliti wiide jawdi heeƴanaandi golleeji hitande 2016 ana ɓuri millionŋaaji temeɗe joyi. Nden hono ɗiɗo golleeji jaati fuɗɗi to ñorodi Sahel to dun, sabi kamɓe ɓe kolliti hono jawdi ndi ɓe heeƴani hitande golleeji hitande 2016 ana ɓuri millionŋaaji temeɗe tati kalisi CFA. Nden noon ko woni faada ɗiɗo golleeji faa ɓe laɓɓina no kabaru keɓe mabɓe ɗe wordi ley nokku mabɓe o. Nden no sakiraɓe ɗokkadde ten hannde e kabaruji meɗen ɗi ka pati jeehe koye yewtere meɗen nde ende heddi.